Jacko, baby.
Baby, I niko serious. Kwako si fake wala si ati, niko serious. Baby, I'm mapenzi bas, ninusuru nafs, yeah. Nakulea kama mzazi, kwako ukija kazi, wawe hujali. Jipanga, ni kazi bure. Unapiga magoti, univishi pete, wala hupropozi, yeah. Ama kamoyo kangu kupe, kanangangana kupenda nisikupendwa. Sana waza bada kukija kazi, wawe hujali.
Toka nyakati zile, pete hajawahi ona kidole. Nakulea kama mzazi, kwako ukija kazi.